베리 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 갱갱 청감샤
청감샤 저도 청감샤 클럽 클럽 비밀하디 그녀 두다 청감샤 저도 청감샤 클럽 클럽 비밀하디 그녀 두다 소나 킬 나 마 머리 원하 티 소나 킬 소나 킬 나 마 머리 원하 티 소나 킬 소나 킬 나 마 머리 원하 티 소나 킬 소나 킬 나 마 머리 원하 티
저도 소리 나고 잡아 나 마샤다 akila kwenye mina jua ana namba na vile adi mbogi wa milima kama shamba changamka tafuta shuksha ni kwa muda na zimerunda ni wagedho na meteko na warunda ni mangoto na mefiro na yagumba mi watisa utadhani ni nadumba ai kijana rungu ni kimtaka sindam ai jamadawa ni vivime ni kim ai sediti rezi kinyanya ni tam ai nikichura japo nyeto ni tam ai niko vale vodo na mataska niko ngale kolo na mahanda zini chikende urade mindyo master data nyambu ama sela takifata
changamsha tutu changamsha klapi klapi miradi kwenye dhudha changamsha tutu changamsha klapi klapi miradi kwenye dhudha tuna kill na mamori wanati tuna kill tuna kill na mamori wanati tuna kill tuna kill na mamori wanati tuna kill tuna kill na mamori wanati
blondie berry family na wakilisha shika pongi zote bana zimeweza chora sababu na kama unadhuza tingisha kama mashini ama buza usilegeze jo sisi ni mabunda tukirauze tubigi kaza punda berry family hatari bana chunga tunatesa geto mpaka kule runda
changamsha tutu changamsha klapi klapi miradi kwenye dhudha changamsha tutu changamsha klapi klapi miradi kwenye dhudha tuna kill na mamori wanati tuna kill tuna kill na mamori wanati tuna kill tuna kill na mamori wanati tuna kill tuna kill na mamori wanati ngeu sim chache anapenda kujisoni Monday to Thursday yo kwanga holy ka Friday kunikoli ati west twende dunda zake ziki nice anapenda tu michuma apendi kubanisha anapenda tu kwa nyumba ngeus ni wakasa ali hama juzi gedo beri na maluku mangeus kutuluku jicho zimenyanya di mabonso na tushuku klabu ni ya mizinga naitisha chuma keg jizwa na fadhela sijui nchome sivi nchachishe changamsha najua tani follow sijui nchome vela ni medinkiwa solo malele na machoi mi ukuwa tu samanda juleo sibanishi mlete izo mbana
ay, 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 ay.
Amebeba zile dhudha mina like Let's take a ride, niku ride kama bike I want take a bite, niku bite ka donut sauce it up, aromat Niko lit, niko eh, eh Ziki nice, soji be, be Niko rieng, berry gang, tuko eh, eh Tangu bank, ni my hit na my bank Christa, yeah.